pea ahua nei kua kia a tō tāua matua Shane ki tana hoa mahi a Goldsmith, te kai tatūnga i ngā kreme e pāna ki te tiriti o Waitangi ko te ahua nei. Kua noho tahi rāua ki te whakarite hia i tētahi mahere, e hoa ko te mate kē, kei waho a ngā puhi, kei waho a ngā tihine ki rato i aua whiriwhiringa. No reire he kōrero porotiki, engari, me tiro hia ki muri i ngā kupu, me ngā mahi e mahi ngi ana e tēnei kāwanatanga, koina tāku e mea tuana, me matāra e ngā rahi o te taitokera.